Usashile nalono wako ndoda Wawuhleka mina nje wawuthi kuyobanjani Usashile nalono wako ndoda Wawuhleka mina nje wawuthi kuyobanjani Usashile nalono wako ndoda Wawuhleka mina nje wawuthi kuyobanjani 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 Yeza tu sathola amathafa Wawushiya wodwa nomjondolwana wenu ekhaya Yeza tu sathola amathafa Wawushiya wodwa nomjondolwana wenu ekhaya Yeza tu sathola amathafa Uyakhala uthi wena undoda ngempela yalutho Usashile nalono wako ndoda Wawuhleka mina nje wawuthi kuyobanjani
Oh, so I'm in a jail.